Oh, ah. The music for the beat. All of the Kabuluji is so pretty. Chameleon deep and the beat.
My bottom at the cock when I eat it.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Acha chuki zako wacha na mafiti na shake. Acha hali zako keturi eno duzi na. Oh yeah. Chihono jaketi na beringa ise. Wanafanana kama malaika tuende. Tuja kutamulanga na mabili lele.
Muli chesudi ya tekaba kajanja.
Checho.
Balikutia webali kusanga.
Checho.
Selo kalwe chikwata.
Checho.
Olobesa sedume neba kabata.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Ngati twitter. Teria kusumu wabale baboreta. Your mama gave you. Ngati twitter. Teria kusumu wabale baboreta.
Kubero chida kechivanga. Umubiri mundanze binsakatanga. Nizinida kumubiri kozwi na yanga.
Kukube chidonge chikubanga kaganga.
Shake, wine, shine, uva. Ataina mane waku kwa takuluva. Otandika dansi patene kula. Na walitiza bako dozi sumulula.
Imalu good, everything good. Olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Moja kulia zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwa ngewa kuwa mba.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale baboreta. Your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale baboreta.
Kuwa de nyumba dosula kubongo bongo. Buti ipiko kila kutango tango. Changu kuwefu za bunga wa kongo. Inosa nyusumu wala anyumise chidongo.
Umaluku everything good. Olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Oja kule zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwa ngewa kuwa mba.